Ọbara na Sanjọ, ibu gaga n'ugwu, ọbara nkịtị m okuchuru n'ọnụ ya. Onye kwuru okwu n'Afrika, imumu ụwa wee nụ ya n'Esha. Onye kere eluigwe kụwa, were ụwa mere mgbakwasị ụkwụ ya. Ọdụ mebo Juda, Chimi bụkwa gụ na-eche mbade. Ịma na Chineke mbụ odogwu, Ịma na Chineke mbụ odogwu, Ịma na Chineke mbụ odogwu, Ịma na Chineke mbụ odogwu. Kpọọ ya odogwu me, dike n'ahịa odogwu n'ahịa. Ọ bụ onye ga-ekwu okwu n'elu ụwa ma Chineke m kụchasị ya. Who can challenge my father? Who can challenge the man of war? Who can challenge the king of kings and the lord of lords? Ọkwa ya bụ supreme commander, ọkwa ya bụ no shame divider. You are the monarch of the universe, you are the mighty man in battle. You are the chief cornerstone, you are the bright morning star. You are the king of glory, you are the